maliza na misifa kwenye raga mina tisha ilada kada kokote mina wakilisha hi hi mina pewa hi tena bila shy now wana nipa hi ninaposema hi na manisha hi masela ndana nyumba mina taka mfurai wengine wana die eti mimi sifai eti wanasema dole mimi na jidai ama kweli ngombe wa masikini hazai hata hivyo mimi bado nina wapa hi ninapopigwa hands up klabu misikai na kwenda kuicheza wala misio nishai candy kelly sola nola zai mademu wa kibongo wote wana nipa hi yo hi baby say hi na honga tama sampale unapo nipa hi hata kama uko ovyo punguza nishai masela na madeda na nyumba say hi yo baby say hi na honga tama sampale unapo nipa hi hata kama uko ovyo punguza nishai masela na madeda na nyumba say hi yo kata sija imba wali ninyima hi sasa nina imba wote wana nipa hi katika kami yetu mnafiki hafai tutampa kipigo mbaka mwisho wazilai halo bili geti kumbuka na kudai ile bilioni kumi haina masilai ukimuona venture au DJ Makai wape pesa yangu wailete ustadei ukipenda wewe ni temze wa mikasi tambulishe demu wako wanione nuksi jaribu siku moja ili unipendezi kwenye 18 waga mimi ni mikosi ninapolenga kitu siku zote misikosi hebu nitambulishe fasta wacha kutilei natongoza yote hata kama masai na nikimpa hai nae ananipa hai na mwazo wa hai mwisho wake huwa hai yeah hai baby say hi na homba tama sampale unaponipa hai hata kama uko ovyo punguza nishai masela na madeda na nyumba say hi yo mwisho, mwisho kabisa. Hi, baby, say hi. Na honga tama sampalo, na kunipa hi. Hata kama uko ovyo, punguza nishai. Masela na madenda, na nyumba say